boy, baraka oske.
Kila siku mina piga dua, hivi kwa ni Mola unisiki. Kabisa na shino kuvumilia, haya mateso mia menizidi. Sikila mjana siku yake, ila kwangu mbona haifiki. Nisije kukosea mba wangwe, nipe hata kidogo nimiliki. Manyanyaso masimango nimeshindwa, kwangaika kuteseka nimeshindwa. Kusingiziwa na kutengwa nimeshindwa, japo Mola nione. Kutojimundu na mawazo nimeshindwa, kusalitiwa na kubezwa nimeshindwa. Kila siku tukilio nimeshindwa, japo Mola nione. Oh, 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 shida. Oh, 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 shida. Oh, 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 shida. Oh, shida, oh, shida, zitakwisha lini? Oh, 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 mateso. Oh, 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 mateso. Oh, 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 mateso, mateso, mateso yamenilemea. Sana linivunja moyo, kwa ahadi zao kumbe ni za choyo. Hadi nusura mia wanitoe nyongo. Aiseyo na mie kipato sipati, maisha magumu siamini. Kila nikifanya chosi faidi, kweli meingia tafarani. Manyanyaso masimango nimeshindwa, kwangaika kuteseka nimeshindwa. Kusingiziwa na kutengwa nimeshindwa, japo Mola nione. Kutojimundu na mawazo nimeshindwa, kusalitiwa na kubezwa nimeshindwa. Kila siku tukilio nimeshindwa, japo Mola nione. Oh, 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 shida. Oh, 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 shida. Oh, 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 shida. Oh, shida, oh, shida, zitakwisha lini? Oh, 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 mateso. Oh, 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 mateso. Oh, 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 mateso, mateso, mateso yamenilemea.